studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hidi be jamwale modo den gone bete aljumaare noga e jeegon lewru fevrier hitande 2021 yamde jena jabbori masili manji sappo e didi Ousmane Niane buddo kabaruji do Mamadou Keita to boggi jande to. Sakirabe on computer wiide ministre kumeni da lamorde hagitere lamu anano danno kenya yeso himbe conseil national de transition kabar ko hawrintinobe ana fawino do taadu gol joddiji muselembe joddi mo ben jurata e mairie ngaji. Sariya Amadou Aya Sanogo e be hayfida ko hanno wadede kenyen bantinama kasen fa sappo e goo lewru mars warodo ndu e wi honjotobe yogabe lamibe anakani fotude do kabar mudon. Moti ngalure no dirtende la Venise malien na du kasen moti suru baba rafinde na gutori sanne tourisme kuteji ko don wadi kollobe hewbe don woni giddi e gollata joni yedi woni sembe kabarji beta ko bismillah mo dalal institute taman. Ministre kumini do lamorde hagitere lamu an wonno alkamisara kenyen yeso himbe conseil national de transition o mo notono landi conseiller CNTB ko wembibe ana fawino do tid Allah ta do gol joddeji muselembe collectivité ministre o labini be ministre o anando dana fa labina be ko dum fawi do tid Allah joddeji muselembe nan dum wonno ko be noddiri don Khalifa Goita an wonno CCB kenyen do anni ko hebinen do faccitan Oumar Waygal Mamadou Samaseku.
Ministre ko dum sabi tade fi taykama ele jogola joddiji jangnobe gonbe wi lamuji hattaade de
gol do woni landol gol adama fomba gondo le fedde CNT wadi fewde e ministre kumnido kabaru haggitere lamu e kubeje leedi meden di lieutenant colonel Abdoulaye Maiga on holli tiwi an fami dido tidala jati kabe garan fiyande dum dabare
tadale mawde tayka de golla hanon wona fit no kuydi fuf dabroji modi didi en kani humcande hore tinnaari kabar mudum bangal ministre humaninde jawdi talkil neldama ardibe serusuji lamuji haktaadi fuf yalla hunchande kabar mudum hore hinnaade dum dun e wotum mudum dabare dido berende yu imadra gumdo wadede era jawdi kabar mudum bangal biro modo yalla joddi jangno ben waawi neldede le nokmabitu
dido dabareji ngaran tabede le majjondu jukkoje ngaran wadede fewde e yimbe le fur be tabaki dido dabareji non kanko ministre be di wiide le hen
na hakkilo kabar mudum ka min taki wiide dido sadaji di tabaka no haniri min dawrano fuf mu cente hore no haniri dula fi sadaji kandi fiyede bangal mudum denno min kinnato di
ido landi di wombe le fedde CNT ngadi di ngadama fewde e ministre kumido kabar sariya le leedi meden di ka kanyo hore mudum heba yottaade le odo nokku micitede wiide joni woni cile didi fedde CNT nodda ministre ngabe
sakrabe di kabar ju ando do ba hewde do bembe ande do hello Facebook e Twitter. Sariya Amadou Aya Sanogo e be hayfida ko hanno wadede kenyen bantinama kasen fasta po ego lewru mars warorundu rundu sariya ka wadan li wattu kartaado dum wonno lam hakkundejo fu e tawede lamibe anakani fotude dun tan wayi wadde fa sariya lobbo wada dum woni hakkilo honjotobe yogabe be bidde humini be sariya be kana hitude bangi fay goto e wada be politiki be Boubacar Boukoum andi do kabar politiki holliti hakkilo mudum muda Issoufou Maiga do faccitan Mamadou Samaseku.
Ko lati fuf kay kanko hayfaado o mi mallinki non fadama ko latade mangal pade hultin on tan sariya kay anda noone ak kabitido wana kabitido fuf yo goto yo ngonga yo kiti umtanado hore li transition ka wala ko dum bonnata li transition ma tiagal transition fuf yo goto wana sago kambe habitibe woni e kabaru sariya sariya o be leedi mali jeyi min dulla wiide kudeta wadi min dulla wiide dun tidala nati hakunde beere vert e beere rouge be holti jati wombe o wari e le mudum min dulla dun feewide on wattu o kasaraji kewdi ngadam hakika tama kanko gollidun na ma golla dum le kito dum hani faccitinede denno yo kitima ko wadi ma o jukke dum fuf yo kabaru yimbe sereno andon tan min kay ko takimi yimbe transition be na jogi anya lobbo jati hinade kala talki sere njabadi di
fedde doctora en conseil national de l'ordre des médecins mali ana anni wadde darnde damde ciudi doctora bamako fudude alkamisare waronde fanaade imadraaji yettude doctora en kanye e mursina be yonkiji mubben tawe ana gondi e golleji mubben le leedi meden di e wi jokko hore fedde ordre des médecins mali do ni kanko noddirteedo Alkadiri Jara denago humini be sawrude himbe yo darnde laamu mali onan kede ko wi muda Issoufou Maiga do faccitan Oumar Waygal.
Nous avons voulu
min jeliki joinde nden do fedde fami kolla metti amen bonandaji ko watte fewde e yimbeele amen bartebe wakkati fur aljumaare warorde min darna golle e wadde duwa wuji amde jena yamde fa yotto sappo go yamde fami jatta yimbeele amen baraabe le golleji mudun en ka dum holliti tawide miden gonde wadde murtere min gonginan hono dido bonandaji fati ngada kasen so yero mudun wadi min garan min jida min jawa dati kandi nangede
kabaru nyaw COVID-19 o alkamisar kanya noga e joliur fevriye ndo kanan ko be dogotoro en kuliti wi himbe sappo e jaddon wobbe woni be nyaw o nangi jagon cantana goto iwi ko nati e leedi meden di warda handen ni ujinaaji jatton e temetaton e chapande jeno e nayo woni be o nangi santana be ujinaaji jagon e temetaton e chapande jeno e go iube temetaton e chapande nayo e jeno kedo den joni kabaru acti COVID
Studio Tamani
ko buri miliyoji temedere e miliyoji chapande jeddi kalisi sifa woni ko UNICEF hokki ministre humanitaire cellal nyande alkamsari noga e joy leru fevri ngal do dokal kaaki yewtagol di jam nyaw COVID-19 nati juude NSP fanda mudun wi kambe ndokube be yu fabaade beleli mali hadde rafika ki gollirdi habbo nyaw coronavirus keddana ko heban en Aissata Diarra e do faccitango Umar Waygalo
o don balli godi fa fabo yimbe humini be kabaru cialal non joko lamido fedde UNICEF de holli triwid no dirtedo Boisiria Mohamed o wi balli go jokkitite le lebbi tati be jewtoto ko yata yimbele ujinaaji temdere chapane jeyon
donc tere kage de wari attumar abinende ko heddi dum waran do e seda ko warata million goto e chapane jeegom jawdu mudum ana yakku buri million goto dollar kabaru mudum won ko hawrantini min do handen famin kollita dum min gatta dum e juude mabbe
kanko professeur Akori Ag iknan kumini do yubbinde golleji habude nyaw coronavirus leli di malindi o wi dum faabota sanne no golleji mabbe din gorti
diameje ewtugol test PCR faabota min sanne pati min kebati allaji do kabar mudum do farati pati iyan ko min desori timma sini a jeewi ewtugoji ko watte mede mbay wadde yettugo handen
mi cittiden wiide wana joni woni arande fedde UNICEF de wat imma daraji fewde e nyaw coronavirus
odo andani dun
ele kabaru jogaji holtam wide maskuji lolido shirisu ko tiagal ko di nawtara no bawo jati lonnede nawtara de kasin ka e wi docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Drami kajado ko visinef l'hopital du Mali ko anda kay di do maskuji di yo nawtor gollo de wotere ka tiagal kasin dine maskuji di batte yirwere nyaw o yimbele yogabe kay ami anya lonude e nawtor de kasin denno masku jogaji kay nafi on don ko ka dum fu fetawde e wi makko ele alhali lidi mali ndi e bawo jati jaade natogol cili kiwdi maskuji di bangal sifaji hertadi tabe fe tabe nafakaaji mabbe dun na heddi dun timinta acti covid hande on jarama hedaade yalla don hisa e nyaw coronavirus tabe wajuji di dotoro holiti on
sijo tamani
walde ba dembe ana wondi holitinde metti mudun na sinwa e ngollerata do mayo faleme le lamu kenye ba region kay e bi hora jo walde de doni kanko ndurete do madame Diallo Mariam Yakare illa ne labe ministere jibi ton nangude kake dragu yurobe leede godde gonde onuko ana gondi e nen ana gonde jukkininde wadde golleji mben bonude hawal onuko e wi mako ne no ma darta fa ba mu e lamali o yalla be den hawalu do ke to kenye ba to Aissata Diarra no dio do faccitan mamadou samaseko
après les départs des
tagal ko ministrem be ilga enne fa hunde waltaki ko wayra do woni dum buri bonde jaati sa sino be den yude 8h bete yade futuro jonkay be motta golle fe le mayo falemingo dum non do kay min ko dara jaati hawalu bi halki fu fatimi faleme o jaati sa yewi sona kaja yata fa hunde liddi wala gudum wala fuftimi fa lede de njopaga fuf tacci fatimi ne goyto lam ko be lidi malibe suni be jeebiki o do kabaru kenyi ba o be anda kuteji di harata do enna tan lidi malindi fuf matan ido kuteji sabin jam tam na doga denno edam ya tatteji leddi fuf son jam wala ngurdam wala denno soni kambe lam ko be jodi ke soynade o do kabar o nyototo fa bomo be tuno be ngara so no kenya ba kay hedda kase
heja be jaleni fulbe ha be to le cercle koro dewdi sinininde kenyan ko pati mum fa jam wada hakkuno mabben ngol sinigol wadi le koro jati yaso heja ministere humanine dewrin tenal kany e jaleni sakiraabe jurobe burkina le fuddode lewru février ndudu dewral paté memondire en signinama hakkunde jaleñi bankasa le onukudu le wuddu leydi meden di balda seda ciagal mudum gol signingol dewde gol signingol dewterende nena yanam e gubbe joggide kaborde rafinde na gulle region mopti fa handen waddi fa nukuje tourisme udde yogabe njoppe golle kollobe nukuje do wonno giddi en jodo mere gollobe golleji mudum le region o ana goni e mboy yonki batte mudum fa tourisme mopti hewta sembe ko farne mem mali bamininobe adi hokkude be milliard goto sefa adi taddo yottade ko mimsi tourisme be le ko be joddi ton kambe humani be fina tawa artisanat et tourisme yidude e ministre kumene do fina tawa leydi meden hollitibe widde fedde jo inama darade hebe kani hokkede o kalise anni ko imirana kiluma ganela nodo amen yade ton hebini en du faccitango mi e sita sidibe alizo mopti fuddo tourisme gurno rafinde nago o wari bonni golle mudon ko mimsi hamidou fofana horejo fedde noddirtende coordination des professionnels du tourisme mopti e wi makko tourisme no beydanno kebal le region o fa ko buri milliard ngaji jeddi sefa le hitande dum go hollita le hor ngada ngol le 2009 le 2020 ko litam wiade ko hebete fa yottaaki million goto
sa yehi sanga handen a wulan hotel mo do to ko hani naddude minni ko heewi le yontere yimbe jipta ko le mudun ha le lamu bangas yade koro duanza banyangara fa jenne doge huna fi allah wala torraji tan
gollobe golle tourisme ana metta sanne dow lamu o rafifa badebe e be darta e lamu o fi dabereji pati bone wada abdullah sisse andirte do wolo jokko hore association de guide touristique mopti
menaka men mila men wala adna kasin jati sabdina berra men metti wala to me yata so dun jokkirni me handan fes me handa gay ne hasingina allah me jokto don be hitebe gamet nyaago allah waddi jam
mendulla e wembere mabbe de e gollobe otilaji tourisme dit alla mo mbori le hande wonno ko ministere kumini do fina tawa artisanat et tourisme kadjatu konare mi holliti wide
golana ti sanne de du e tawede fu me de wonde wadde dum me jojjini fedde gonne ko hani darrade e waddude balliku
me cintinde wide gal kawrital balde didi hawrintini gollobe golleji mudum yurube tumbudu kidal gawo menaka e tawdeni en jaran kulli ko rodo yamberde do berde festival agna fuddi alkamisare kenyan gal kawdital balde nay wadi do golli dal hakonde sine ado e festival sile niger fanda mun e wi mun cenim be do hore yo beedude sembe dewral e gondal hakonde himbe mali fabidure ne fam kedden umar way gallo
golleji di puddi ton le noga e joy lewru fevrier ndu do yilaru konayri bangal fina tawa sinemaaji kewdi be gonde holude le odo nokku konayri bangal fina tawaji fa yotto ande kessede yambereji di fu ngadan do leful mayo ranew to kulikoro le hejoji di concert ngaji mawdi ngaran wadde ton kanye sinemaaji du ngaran holliter le odo nokku fa yotto no fina tawa wori e leedi ndi no ande kessede ngurri le ngal do kawrital dido bal ngal be nodri festival agna sukabe gobe jande do wure fa yotto sukabe jangobe jande hakkunde rebe jangay fu ano gonde famine to no kabaru ande kesse de ngorri don ko no detta graphisme kambe landini be gal do kawrital be bidun latoto sababu so yimbele moddinobe sinemaaji be do ngara kawrital odo nokku yamber de ado wonte wadde wakkati de nyaw coronavirus woni leleedi meden di kambe ngadobe dido imma daraaji be bi dabareji di fu piyama do hen fat nyaw o heba ton sembe festival agna idum le hejoji mabbe dibe noddiri festival ciné kanye yamber mabbe ne noddiri festival sur les déserts dum won ko watta do tile jariindi agna le dengal burde mere ko wobbe noddiri tamasek yo fina tawa dum won ko Moussa Malle Sissoko hebini studio tamani kulikoro
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe kabaru ñu ngol le region ngaji meden di am ko mbi tete wiide ñalomaaji hollitinde himbe nafa ni notal kuro jibinirdu fuddi illa altinere jetti lewru février du to bafula beto nokku gondo le region kay faanda mudde wi kambe hunchinimbe do hore hollitinde jamaara de nafa tal kuro jibinirdu tal kuro dewgal kanya e tal kuro iwdo no o golle na haani timmude tati lewru mars warodo ndu golle ngado le gelle sappo e tati commune o direction nationale de l'état civil e gollidibe mudon kunchani dun hore sakirabe holitindi on wiide sakinke meden gollidido amene journaliste radio dane do Ahmadou Nyali Boule hakkilo men won e mudon o jippinama le mobel dum wadi manju hedde bungel bangé soma dugu do wada e sévare no dum wadi beteji noga e jiddi lewru septembre dum wadi hakkunde 7h e 8h e ngadnamu duawu o warta e jam o taw en jam sakirabe holitindi on wiide di kabaru fu ando don ba hebude di do 3w.studio.org don ba do no do numero via mo 37 321 wassalam.